abasajja bagano kusinza ekibumbe kye yateekawo basigala besimbye busimbalala naye mwani ani mugumu bwatyo nga sedra kimusaji nabenu nego kusaba ninda
Abasajja